D50.
Sojao, sojao.
Can you be my commando?
Commando.
I wanna be your sojao.
Sojao, sojao.
Anything I'll do for you. So let me give my number, oh. My commando, commando.
Zako moyo wangu mwepesi, usije ukani bwaga eti, kesho kani pama stressi. Ah,
hali yangu mya bajeti, usije ukani weka benchi, utanimaliza, utanimaliza. Oh, I wanna be your soldier, oh. Can you give me your time? Mwenzako nime fall in love. Nime fall in love, oh. Halafu sito kwa cha uteseke. Pressure, pressure za nini? You are my desire. Oh, ma po 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 po. Mbona umesha lala? Wana una haya. Nafsi yangu isha sha 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 pagawa. Nahitaji dawa, dawa. I wanna be your soldier, oh.
Soldier, oh, soldier.